sikhulumela Kwenundaba mfelo ngtulele Sesikatele gulanda kakhulu Yiba ufritu kan understand Mamu mkulu ya sikhulumela Kwenundaba mfelo ngtulele Sesikatele gulanda kakhulu
Awumtshele wena umphethe Sewumdala uhola impesheni Abantwana babona kwena Musukubheda njengekhansela Awumtshele wena umphethe Sewumdala uhola impesheni Abantwana babona kwena Musukubheda njengekhansela
Ngiyabongele monte Makasi kwine kote Bazi na mamelodi Straight as you own it 12 wings with the chicken licky sauce man Ayati in the cup and lose a cross man Yazi in season clang and the tops Sambele nga paka touching what the traffic cross man Friday nights at Opa and Zozo In the box, trumpet, coloco Mahamba head while rolling in the M4 Gang pads, backseat on my polo On the block, 212, rock four I keep it darling cause my car, it's on call And we vine, full tank, petrol At Uber, the entry, four stars
I'm not Amuntulu yasikhulumela Kwenundaba mfelo ngtulele Sesikatele gulanda kakhulu Yiba ufritu kan understand Amuntulu yasikhulumela Kwenundaba mfelo ngtulele Sesikatele gulanda kakhulu
Ngiyabongele monti Namakhasi kwine nkonti Ngiyabongele monti Namakhasi kwine nkonti Ngiyabongele monti Namakhasi kwine nkonti Ngiyabongele monti Namakhasi kwine nkonti
See you.